Mashi.
Shawai kupenda, shawai kutendwa. Mapenzi ya nauma pala unapopenda usipopendwa. Sitaki tena, wainji tisa moyo. Nimesha fanya kila kitu, hata ulipo nguka nilijitua niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wana kuita tende. All day. Sitake tena mapenzi. Mateso kwa nawe, minawe ndo mapenzi basi please stay far away. Nimegundua we ni mwizi wa mapenzi, stay far away baby. Ikitokea umekutana na mimi, tusijua nimesha fanya kila kitu, hata ulipo nguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wana kuita tende. All day. Sitake tena mapenzi. Nishana.